You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
qaramada midoob ee ayaa sheegtay inay aad uga walaacsan tahay xiisadda sii kordheysa ee u dhaxaysa Ukraine iyo Ruushka iyadoo dawladda Ukraine ay soo rogtay sharci degdeg ah markii ugu horeysay ilaa khilaafka labada dal u dhaxeeya uu bilowday 2014kii Baarlamaanka Ukraine ayaa si aqlabiyada ugu codeeyay hindise uu madaxweyne Petro Poroshenko ku soo rogay sharcigan degdeg ah muddo 3 maalmood ah. Sharcigan ayaa imanaya kadib markii Ruushku qabsaday 3 doonyo ay leeyihiin ciidanka badda Ukraine iyo 24 askari oo saarnayd oo ku sugnaa marinka Kerch oo ah marin biyood labada dalba muhiim ah. Safiirka Ruushka u jooga qaramada midoobay Dmitry Bolyansky ayaa sheegay in doonyaha Ukraine ay marayeen meel sharci darro ku ah ayna diideen inay ka jawaabaan digniinihii ciidanka Ruushku u siinayay.
We consider such steps as a violation of Russia's sovereignty. These illegal acts meant that the Russian customs...
Waxaan u aragnaa talaabooyinka noocaas ah kuwa xadgudub ku ah xurriyadda Ruushka. Falalka sharci darrada ah waxay ku qasbeen ciidanka Ruushku inay xoog isticmaalaan, maadaama ay leeyihiin awood iyo xirfad sarana cidna kuma dhiman dhacdadaasi. Saddex qof ayaa dhaawac ka soo gaareen. Dhaawacyada soo gaareena ma aha kuwa naftooda khatar ku ah. Saddexaas qofna waxay u dhasheen Ukraine. Laakiin wakiilka Ukraine u jooga qaramada midoobay Vladimir Yelchenko ayaa ku sheegay eedaha Ruushka kuwa aan waxba ka jirin.
The Russian claims about violation of the Russian border by the Ukrainian naval ships
Eedaha Ruushka ee ah in xadgudubyo in xuduudooda lagu xadgudbay oo ciidanka badda Ukraine ay galeen waa been cad oo loo sameeyay si mas'uuliyadda waxa dhacay oo dhan dusha looga saaro Ukraine, kas cadna xaqiiqda loo dafiro, cadeymahana la inkiro. Madaxweyne Poroshenko ayaa bilowgii soo jeediyay in dalkiisa lagu soo rogo sharci degdeg ah muddo 6 maalmood ah, laakiin qaar ka mid ah xildhibaanada Ukraine ayaa ku eedeeyay madaxweynaha inuu isku dayo inuu hakiyo ama baajiyo doorashada madaxweyne ee soo socota maadaama taageerada loo hayo madaxweynuhu ay hoos u dhacayso. Madaxweynaha ayaa se shakigaas ka dib yareeyay muddada sharciga degdeg ah oo uu ka dhigay 3 maalmood oo keliya si maamulayaasha loo siiyo waqti ku filan oo ay doorasho ku dhawaaqaan bisha December si doorashadaasi loo qabto bisha Maarso sanadka soo socda. Elizabeth Buchanan oo ka tirsan jaamacadda Australia National University kuna takhasustay arrimaha Ruushka ayaa sheegtay in ay dhici karto in arrimo labada dal gudahooda ay xiisadan kor u sii kicinayso.
So you've got drivers from within Ukraine as well as Russia, mainly to do with the upcoming elections in Ukraine and
Waxaa jira arrimo Ukraine gudaheeda iyo kuwa Ruushka gudahiisa, waxaana ugu weyn doorashada soo socota ee Ukraine. Taageerada loo hayo madaxweyne Poroshenko aad ayay hoos ugu dhacday, marka dadka qaar gaar ahaan kuwa Ruushka waxay isticmaalayaan tan iyagoo leh sababta arrimaha gudaha Ukraine awgeed ayay Ukraine xiisadan uga dambaysaa. Dhanka kalena Ruushka laftigiisa taageerada Putin ayaa hoos waxoogaa u dhacday. Waxaana ognahay marka la eego wixii ka dhacay Georgia 2008 oo halkaas xiisad laga abuuray si dadka gudaha Ruushka loo yiraahdo waxaanu leenahay hoggaamiye adag sida Putin oo markaas taageero loogu helo ama taageerada loo haya ay u kororto. Xulafada NATO ayaa ku dhaliishay Ruushka in militarigeedu si toosa oo cad uu Ukraine xoog ugu isticmaalayo. NATO ayaa sheegtay in Ruushku uusan wax marmarsiinya aba sabab u haysan inuu qabsado doonyaha Ukraine. Safiirada Mareykanka u joogta qaramada midoobay Nikki Haley ayaa ku eedeysay Ruushka inuu qalqal gelinayo nabadda gobolka.
Sunday's outrageous violation of sovereign Ukrainian territory is part of a pattern of Russian behavior.
Ku xadgudubka cadda ee madaxbanaanida Ukraine waxay qayb ka ahayd dabeecad lagu yaqaanay Ruushka oo ay ka mid ahayd inay la wareegtay oo dalkeeda ku darsatay Crimea, inay tacadiyo kula kacday dad badan oo Ukrainian ah oo Crimea ka degan, iyo inay kicisay colaad galaafatay nolosha dad ka badan 10,000 oo ku dhintay bariga Ukraine. Mana muuqata bay tiri in Ruushku joojinayo falalkaasi. Dottoressa Buchanan oo ka tirsan jaamacadda qaranka Australia ayaa sheegtay in xiisadda sii kordheysa ee kala dhaxaysa Ruushka ay saameyn ku yeelanayso xiriirka Ukraine ay la leedahay midowga Yurub iyo xubnaha kale ee ka tirsan NATO, iyadoo Ukraine ay doonayso inay mustaqbalka ku biirto xulafadan military.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.